oɗon kettini studio kalangu, eɗen gondi yamde joyi mintaji sappo e jowoni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Oumar Hammad janganta o nani ko e kibaruji. Nani mbiyen fedde député ɓe singade gam ƴewtinaki saɗoromaji le janguirɗe université holli talkuru muɗum hisago. Batu joɗa kaale hawride mum waɗama dow filla maayo meɗen Niger latingo wonno ufo yaade ɗum. Nani yewtere meɗen pindino hande haltanaɗa dow filla connol dabbaji ɓuyta le wakkati setto, kanƴudi woni ko kantite kibaruji mum e fulfulde. Kori jam hirte mon kenga no woni ko hoorejo suudu assemblé en hokkita talkuru mun ƴewtinaki ko fedde député ɓe singade gam ƴewtinaki ɗum woni saɗormaji tawaɗe le université latide singa kena illu lewru main ko waɗi ƴewtinaki mun. Ɗum doni mbiyen ƴuddoni e dow lawol goto ngol doni mbiyen gollal ngal ɓe joyi ɓe kolloygal dow filla ɗum woni ko attaɓe golleji ɗi gaɗiri no woɗiri ngal gollal du mbiyen hano balɗe capanɗe nayyi woni ko waɗi ko fedde nimɓe sappode député ɓe leydi Niger coɓi kamɓe woni ko waɗi ɗum. Kettine nane ko mbiyeteɗo député lawwali Malam Moussa wi Habibou Garba, o woni hoorejo fedde singade dow filla ƴewtinaki.
Illa puɗɗam min paami ko ɗum wawa waɗi filla saɗormaji université ɗi nde ɗum taykaki no wona no waɗi nder kappa kuule jandeji leydi meɗen. Ɗum ndu waddi komin noddi himɓe min kettinani ko ɓe mbi'ata dow filla jande wonani no waɗi nder leydi meɗen. Waɗi laabi worange e nayyi ɗi nder mum min kettinani himɓe tawaɓe nder pelle jinganoje himɓe leydi, tawaɓe nder parti politikkiji leydi, ardinaɓe hawji université, jangoɓe université. Min kettinake du ko gomnati leydi wi'i. Min nani belɗum ko himɓe fuu kuɓiti hakkilloji mum'en har ko watta jande dartake nder leydi meɗen.
Nani sukaɓe ummatore gam gollal dow maayo Niger hande subaka o woni koɓe cigili batu joɗa kalen dow filla gurdam maayo Niger. Mana hoore haala kan do woni ɗum woni heɓande mosola ngo maayo dow filla tasiri latindi kam ɗum woni no ufa ɗum e ko ɗum wawi rimande maayo ngon. Kettine nane ko mbiyeteɗo Salisu Haruna, goto tawaɗo nde ministére hawjinde filla ndiyam, ko wi Diallo Mariama Kenda.
Illa
hunduko pon nde neɗɗo ƴeewi hi'an duuɗe gonɗe no puɗɗa nder maayo gon. Jeeri wondi no tokka ilorɗi ni woni no hebbinako. Ɗum ndu woni no waɗa duuɗe ɗe no puɗɗa. Duuɗe ɗe du ni goni no kaɗa maayo goo ilira no wooɗiri. Hikka min gaɗi taykaaki gom ɗum gurnam maggo. Tomin etti luggi ɗeeka maggo nder lewru septembre hitaande duuɓi 2017. Tomin keɓi eterde ndiyam mètre cube 1,06 tawi du nder wakkati gooto o. Eterde ndiyam mètre cube 2,06 e lasoy 3,16 kana heɓede. Duuɗe puɗuɗe nder maggo goɗɗum woni no ɓuyta sembe ilol
maggo.
Nonni e nder sigila kawjaki ladde domande mawde inditirande ɗo e ndan park mo W leydi Niger le leydi Bene e Burkina Faso kawri e joƴƴinde fedde kawjoytode kujje ladde tawaɗe nder ladde domande ɗe. Kettine nane ko Soumaylou Sahelu, hoorejo ɗum woni kawjiɗo filla nde ladde domande Niger, ko wi Gongo Mamman dantani dow majjum.
Leydi Niger, leydi Benin e leydi Burkina Faso kawri gam tabbintinde laabi hawju park W. Ɗum ndu gam joɗɗinde fedde hawjotone burnan kulle tawaɗe nder park o. Lewru juin hitaande duuɓi 2017 leydi Niger e leydi Burkina kawri ko watta ɗum heɓa ceede ko moƴƴinta park o. Dewtere gon windama leyɗe ɗen fuu himɓe mum'en kollama de. Ko hani ni woni ministére ji ɗi burnan park o ƴewata fuu kolle golle anniyaɗe waɗede nder park o. Ko watta kanƴi du ɗi keɓi walliroɓe wattoɓe jungo golle ɗen gaɗe. Deputéɓe leydi meɗen kan en du kalani gatta juuɗe mum'en gam tabbintinde laabi laamu leydi adoyteɗe fuu gam singude sigilaji hawju parku o.
Nonni cuɓaki laamiɗo mo laamorde leydi Dogan Duthi ñalande mum heƴƴama 9 lewru juillet garo. Ɗum woni ko cuɓaki mum watta nde ñalande du. Alkamisa o woni ko gouverneur mo région Dosso e tefoɓe ngu laamu taƴi ɗum. Nde laamorde dusoɗo miccito illu mayde laamiɗo arewa biyeteɗo Elaji Amadou Gawo, capanɗe tati e go lewru October du ujinaji didi e sappo e joyi ba goto lom taimo. E do lawol goto ngoldo ni mbiya minister hawjine nder leydi leydi hoji lawol lamu e wide konimbe chapande nayo e dido kamen tan ngodi lawol filade nde lamu. Nder derol ni ko banki leyde duniyaru windi nder nogayi lewru juin du ujinaji didi e sappo e jetati do filla kawrol dum woni kawrol do filla kawrol jawdi leydi do filla kawrol jawdi leyde e nyibol galuje nder leyde hirnange de Afrika o holli ko leyde Afrika kebi yaadu yeso sane nder nyibol galuje de ende der yol gotongol o windi ngolo banki on holli ko himbe galuje Bamako Niger e Conakry beydake sane dina ko leyde duniyaare do yaade duubi chapande do yaade duubi noga e chapande tati du galuje Mali Niger no ngadam beedaari sanne hana kwatta nimbe ujunaji keme nayo yaade nimbe ujunaji hembre e chapande jeenayo e ujunaji hembre e chapande joyo hitane fu subhana amad
beedagol himbe e der galluje mawdu ko nan en latno dum duudal himbe latibe no baawi gollude be duumu en duuday sanne dum wonno sukabe ummatore wawbe gollude ben endam na yalla du konna dum wallata na ni jamaaje kewa e der nokkuje de endam fa en rafindenaagu nata e der galluje de endam ko buri tampinde de hande kam woni e do filen nokkuje jottede kandu woni no wadda ko himbe na gatta jawdi mo en nyibdiji no nyiba kulantereje mboddide e chaka galluje de endam dum laati sa kula mawdo yaade fa hande saru suji gonde der galluje lamodo to endam mali kanyu e Guinée e Niger wiya don sabi jati hebugol ndiyam flantarci e moccingol nokkuje jonde latake sadorma mawdo sanne e kepporal hono kullantereje gollitirtede don du fa handen no tawa gambatte dartagol wada do mudum
nani bindal hijore ko dubu ujunaji didi e sappo e jetati dun no woni e hore mum bako wakati kejaado o vitama kanyu woni no gayi lewru juin wittendu do horeje sarusi kawjido habaruji do filla sigilaji hijore e umra o wi ko labi fu kandi ko jama kwatabe hijore hikande dubu junay didi e sappo e jetati de wadiri no wadiri kettine nane ko biyetedo Hafisu Muhammadu wi Muktar Hamadu domaju
hikka leydi men Niger hokkama nokkuje ujunaji sappo e joyi e keme jetato e chapande jena hego himbe yobube gonana himbe ujunaji sappo e dido e keme dido e lasojjiti no wodi windube inde mon en amma jobay kantide jobol gol kambe gon himbe ujunere e keme jeegom e himbe chapande jeddo e dido fa hinde ni der nokkuje de Niger hokka himbe ujunaji didi won ko heddi delle do yaade nyalaade seeda jomirabe agenciji no be jam makka be adwan chuudi de be jehi ton be adi chuudi be garti fu bindol ke wala kade amma joni ne nokkuje koride de nimbe no ga baa waddude cede mun en binda
nani ardibe noga en jetato be fedde leede tuba ko be kenga ilu kenga be tawda to enda du woni hawrinde der leydi Bruxelles be kebi du narral do filla dilambe leede tuba ko be hande subaka o noga e jenay lewru juin yeru no television ma France 24 haliri wodi du en der lawal goto gol be jami ko nokkuje to nimbe jippinte dereji mu en ndare der Europe no hani wadede Adama Dawaki windi sumana amad firtido fulfulde
ele yewtere de be gaddi endan ni be bina haani jipporde gadane himbe dille bambe endan e der leede europe den gambatte renugol keri ele leede endan kanyu e sembindingol laabi jippingol dille bambe endan dum wonno ko television france 24 wurtini habar goto od konna wi ke hono himbe leede europe endan adake beydude ballagaaji ton endan turki kanyu e leede gonde sobirde afrique gambatte buytugol dillude dille bambe endan tawe yottaki ko wanno dubi ujunaji de sappo e joyi ele jidal e narrangal enda ni leyde europe den enda fu kolli du konda ni no tilsi tawe leydi fu hoja laabi lati din don du konda wallan ko to tay dille wambe sebe nati leydi gobe ketta be bittoro leydi gondi don du konda wonno hono wabbe mabbe no dilla faahara almagne ton du konda wakati mo kalte o patuma jum do lawol politique wonno wade e don du konda e don buita sembe lamu angela merkel
nani ONG biyeteɗo Al'adun gargajiya fedde gollore dow kulle fina tawa e aadaji no tawda e hawrinde ko balɗe ɗiɗi nder nokkure inditirande Académie des Arts mo Niamey dow filla Darja kulle fina tawa e aadaji mo région Tillaberi. Batte Allah e batte majjum ni mbiya jannginoɓe mawɓe ɓe université Tillaberi noddi hokkoɓe habaruji dow pamtinaniɓe dow mum. Kettine nana ko biyeteɗo Amina Aminata Salisu Modi hoorejo ONG o wi gongu mamadantani.
Illa mi ummi fina tawaji leydi Niger no belikan. Ɗum ndu waddi ko miɗo watta kulle fina tawaji ɗi dow internet. Ko watta himɓe andaɗi gattol majjol dow internet o waɗi miɗo indire Hajiya Culture na Hajiya fina tawaji. To am ko ɓuri woɗude woni hollude duniyaru fina tawaji leydi am har koltal ngal ɓornotomi e har cingol luuɓe kollol nder leydi me wakkati warde wakkati. Hana ɗo leydi Tillaberi tan min kaadata, min njahan nder reedu leydi du ngam holloyde fina tawaaji tawaaɓe nder nokkuuje ɗe. Mi waawa haali de min njaata nokkuure kaja, amma ni miɗo yiɗi himɓe paama ko miɗen woodi anniya majjum. Komin puɗɗi hawrude himɓe Tillaberi ɓe nde Allah jaɓi nyandego min kawrowan himɓe leydi fuu.
Latol bal ko leyɗe duniyaaru ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum no woni e hoore mum to anda nder leydi Risi, amma mbiyen leyɗe Afrika baangori woni wala ɗum. So ɗo miccitode ni pelle latoɓe bal joyɓe leyɗe Afrika ɗe ko waɗi fuu ittaama nder piiɗe ɗen. Kulle kewɗe woni ko saabi ɗum waɗi koɗe itta dow ko yaawi. Kettine nane ko mbiyeteeɗo Lawwali Garba, ɗum woni dekiiɗo dow komiti kawjiɗo fedde latoɓe bal leydi Niger ko wi Soumana Amadou dow majjum.
Hawju wakkati on tan ni woni waɗiraaka no wuɗiri. Ɗum wattay du hakkillo sanne dow siriyaade latoɓe balɓe. Hawjiiɓe pelle latoɓe balɓe du no kaani suɓaade wakkati lobbo ngam wattititde tampuɓe ɓen na nawniiɓe ɓen na hollitidde ɓe ko ɓe kaani waɗude fadde maɓɓe adude hakkilloji latoɓe ɓen. Latoɓe bal leydi Senegal e Nigeria kolli ko latoɓe bal mawɓe no keɓo nder leyɗe Afrique. Leydi Marok kandu waɗi bawɗe mum fuu ɓe gaccaaka de ni ɓe tittinkinake to nyande gon nde Allah jaɓi yahdu yeeso heɓoto ngam latol bal tittinkinaaku ni noon hana goɗɗum.
Nani yewtere meɗen pindino haltanana dow filla ndungu rawani latungu saɗorma durande heɓaama sanne. Ɗum ko saabini yerno secrétaire kawjiɗo filla ɗum woni ko mbiyete aren association ɗum woni fedde hawjinde filla duroɓe nder leydi Niger wiri conugol dabbaji waɗe no ɓuri ko tawe ɗo en daɗi morsi. Oumarou Amadou inditiraɗo bello nani ko wi mo aren.
Seni himɓe tawrama dabbaji muɗum en nde ni tampere no ɓaɗi warde no hollire himɓe darno gatta ko ɓuyta dabbaji muɗum en ko watta ko tawe ñamdu jaccanayi himɓe dabbaji ɗimma ɗi batay ɓolum. Ɗum ɗo kam tubakoɓe indirta destockage. No tawa ir ɗiɗi woodi, no woodi destockage tawaɗo waɗete noon gilla saɗorma waɗay. Kam woni de ni hollirama ceeɗu no wawi warde na ceeɗu no wawi juutude ɓeno kalane ko anni warde duroɓe ɓe kawta e laamu leydi e sarusiji kakkiliɗe e dabbaji ɓe ƴeewa ɓe daara noyi ɗum watta ko tawe dabbaji ɗin ɗi coonnama sembe dabbaji ɗin ɓuyto dow ñamduji. Ɗiɗaɓo on gaɗeteɗo on kam woni wakkatde saɗorma on waɗi. Ɗum ɗon kay tilayno ɗum laatake doole dow daaɗe himɓe deni ceeɗu waɗi nde ceeɗu mum juuti dabbaji puɗɗi watude ɗenne tilay himɓe coonnan ko watta ko tawe himɓe baawi ko hoddi ɗum jogaaɗe ɗum. Ɗum waɗi ko wiye ko himɓe baawi jogaaɗe ɗum kam woni seɗɗa ñaamdu dabbaji ko hoddi ɗum dabbaji ɗi ndu garta seeɗa ko watta ko ñaamdu ndu jogooɗi e himɓe keɓa kisa hitaane bonde ne. Ko heewi fuu tilasiijo on kan himɓe ɓuri waɗde gan kankan de tilayno. Mais déstockage biyeteeɗo déstockage stratégique o himɓe no waɗa ɗum amma sayde jama'aare fo ummi dari. Kam woni duroɓe pinuɓe e gomnati e himɓe sarusiji e association oji sa himɓe fo ummo daro heɓa kolla ko wonno wara. Himɓe no boowi waɗde irɗiɗɗin fuu de geenal jaccata ko ɓuri heewde fuɗɗatana avril mai ɗum ɓuri heewde. De ndiyam wari lawi ɗum ɓurata lebbi ɗiɗi lebbi tati ngam duroɓe kay gilla ndiyam wari nde huɗo huɗi fuu hanti. Ako to remoɓe toon gilla ɗum fuɗɗe ɗum fuɗɗi avril mai sayde himɓe ketti.
Ɗawanta kibaruji ma e fulfulde tili kirtan to janhirte.
سيدرغنا تيسد دادن استوديو كالانغو دغتا سيتني دينيت سيدليل فيسبوك
في الفيسبوك استوديو كالانغو
اريق تشيزانا